Incwadi yokuqala yompostoli Pawuli kwabaseThesalonika, isahluko 1. OPawuli noSilvano noTimotheo kulo ibandla labaseThesalonika likuNkulunkulu Baba naseNkosini uJesu Kristu, makube kini umusa nokuthula. Sibonga uNkulunkulu njalo ngani nonke siniphatha emkhulekweni yethu. Sikhumbula ngokungayeki isenzo senu sokukholwa nomsebenzi wothando nokukhathalela kwethemba lenu elisenkosini yethu Jesu Kristu phambi kukaNkulunkulu noBaba wethu. Sikwazi bazalwana abathandiwe nguNkulunkulu ukukhethwa kwenu ukuthi ivangeli lethu alizanga kini ngezi kuphela, kodwa nangamandla, nangomoya ongcwele, nangokwethemba okukhulu, njengoba nazi ukuthi saba ngabantu abanjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Nani naba ngabalingisi bethu nabenkosi, senilamukele izwi ekukhathazekeni okukhulu ngokuthokoza kukamoya ongcwele. Naze naba isibonelo kubo bonke abakholwayo eMakedoniya nase-Akhaya. Ngokuba udumo lwezwi lwenkosi lwaphuma kinina lwafika, angisho eMakedoniya nase-Akhaya kuphela, kepha ezindaweni zonke lapho ukukholwa kwenu nguNkulunkulu kuphumele khona. Ngakho asisadingi ukukhuluma lutho. Ngokuba bona uqobo balanda ngathi ukuthi kwabanjani ukungena kwethu kinina nokuthi naphendukela kanjani kuNkulunkulu nishiya izithombe ukuba nikhonze uNkulunkulu ophilayo oweqiniso. Nilindele indodana yakhe ivela ezulwini ayivusa abafileyo, uJesu osihlangulisa olakeni oluzayo.